se muibusi nivuruge mikauli nishakata o I say na ubao uniafiki tena wewe unielewe o I say sitaki mboni zangu zikutazame mwingine o I say kisa na kuhibu sana kisa na kuhibu sana o I say
pete na shanda wakidona na shangaa tukisubiria siku kubwa kiwadia pete nitakuvisha hakika itapendeza ibani nitakulisha mwanangu sitokutesa. Watuseme kimapenzi watuige wasopenda wajinyonge tafadhali wasichoche mpenzi uko ni boga duniani ni kubebe milele nisichoke.
Will you marry me baby, will you marry me baby, oh I say